Kulian ka safari alhamdulillah. Tukaomba tufike inshallah. Binadamu anapanga shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika mashallah. Ah, 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 mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Ay 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 ay. Adadara ilayska ya nur kadushayda hudawi bay naftayde kalaysu dundu baby. Adadara ilayska ya nur kadushayda
madad qurad tilate mashallah.
Wanda baldeginaye inshallah. Binadamu na banga na Mungu unamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Madad qurad tilate mashallah.
Wanda baldeginaye inshallah. Binadamu na banga na Mungu unamua. Dawa dayate alhamdulillah.
Tulianza safari alhamdulillah. Tukaomba tufike inshallah. Binadamu anapanga shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika mashallah. Ah, 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 mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Ujane moshi tunapita. Ujane ni moshi tunapita. Soji belikizo. Ucheze na maringo. Upunguze ego. Pia makasiriko. Ujane ni moshi tunapita. Ujane ni moshi tunapita. Soji belikizo. Ucheze na maringo. Upunguze ego. Pia makasiriko.
Mashallah, binadamu anapanga